ndikulandire ndi manja wili komanso inso mundilandire ndi manja wili mu programu iyi ya tisanthule Bible pomwe timakhala ndi mwayi wosanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka chivumbuluso programu yokoma iyi programu yolimbikitsa programu yowunikira ndithu programu yomwe imafunika ndithu kanthawi ka serious kuti ukhale pansi nkumvetsera bwinobwino kuwunika kutsatira zimenezi programu yokoma zedi mbale Osman Chiro Amanda tabwerani
moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo tiyenelelo ambuye atitsogolere ndi mawu apathu a Korinto 3:2 amene akuti inu ndinu kalata wathu wolembedwa mitima yathu wodziwika ndi wowerengedwa ndi anthu onse tuno mu programu yata tinali kusanthula 1 Timoteyo 2 kuyamba verse 5 ndi kulekeza verse 15 momwe timakambirana pafunso lakuti kodi a Khristu apemphere motani ndipo lero pa 1 Timoteyo 3 verse 1 mpaka 8 tikambirana zinthu zoyenera oyang'anira mpingo verse 1 maula ali wokhulupirika ngati munthu akhumba udindo wa oyang'anira ayifuna ntchito yabwino paulo wayamba ndi mawu otsimikiza kuti mawu amene akunenawa ndiwo mawu amene ndiwoona komanso mawu okhulupirika amene adzakhala nthawi ya muyaya amene munthu akhoza kuadalira awe ndiwo mawu amene akupelekedwa pa 1 Timoteyo 1 verse 15 pamene akuti maula ali wokhulupirika ndi woyenera konse kuti awalandire ndiye paulo akuti ngati munthu afuna kuseza udindo wa bishopu kutsimikiza poyera payenera kukhala chikhumbokhumbo cha udindo umenewu ndithu ndipo ndi zoyenera kunena kuti ambuye yesu mwanzimu wake amautsa chilako lako nafulumiza wokhulupirira kukhala ndi njala yofuna kulalikira uthenga wabwino munthu uyu amene wafulumizidwayo ndiye amene amakhala ndi njala yolimba kotero kuti sakhutitsidwa kugwira ntchito ina koma kutumikira mulungu ndiko mwanjira ina paulo akunena kuti alipo anthu amene ali ndi umboni wofuna kutumikira mulungu ndikukhulupirira kuti munthu amene ali ndi zomuyenereza ayenera kukhumba kufuna kutenga udindo wake kunena kuti munthu ayenera kufuna kutenga udindo womwe angafune kugwiritsa ntchito mphatso yomwe mzimu wa mulungu anamupatsa kutanthauza kuti ngati mzimu wa mulungu sanamupatse mphatso imeneyi ndipo sakufulumizidwa kulowa pa udindopo imakhala ngozi ngati munthu pa iye yekha afuna kutinga udindo umenewu wa ubishop tsono dzina la bishop okonedwa lisakutanganitseni pano likugwiritsidwa ntchito mchipangano chatsopano kutanthauza kuti ndiye mtumiki wa uthenga wabwino amene akuyang'anira ndi kusamalira nkhosa zapampingo posaona kukula kaya kuchepa kwa udindo wawo munthu uyu ndiye bishop kapena kuti ndiye munthu woyang'anira zinthu zomwe zikukhudza moyo wa uzimu wa anthu mu mpingo mwakemo kutanthauza kuti bishopu ndiye munthu ali ndi udindo wotumikira mu mpingo osati wolamulira mpingowo ayi wokondedwa anzanga paulendo paulo akunena kuti pamene munthu aseza udindo wa bishopu ndiye kuti waseza udindo wa ulemu umene di munthu ayenera kulakalaka kuutenga mmoyo uno alipo maudindo wena amene munthu sayenera kulakalaka kuatenga tele munthu amene ali ndi zomuyenereza ndiye yekhayo amene ayenera kutenga udindowo ichi ndicho chimene anali kunena paulo pa roma 11 verse 13 pamene anati koma ndilankhula ndi inu anthu a mitundu popeza ine ndili ntumwi wa anthu a mitundu ndilemekeza utumiki wanga. Verse 2. Ndipo kuyenera woyang'anira akhale wopanda chilema mwamuna wa mkazi mmodzi, wodzisunga, wodziletsa, wolongosoka, wokonda kucheleza alendo, wokoza kupuzitsa. Paulo akunena kuti kupatula kuti munthu akufulumizidwa mu mtima mwake kuti atenge udindo otumikira Ambuye, ayeneranso kuyenjezerapo kukhala ndi zomuyenereza zina. Ndipo zomuyenereza zina choyamba chake chikhale kuti woyang'anirayo akhale wopanda chilema. Tsono chimene muyenera kudziwa kondedwa ndi chakuti inu anthu adzakudani ndithu pa zinthu zimene inu mukuseza makamaka pa udindo wina uliwonse mu mpingo mwanu. Koma chinthu chofunika kusamala kwambiri ndi chakuti zinthu zomwe anthu akukuneneranizo siziyenera kukhala zoona. Ichi ndi chifukwa chake Paulo akunena kuti wa udindo ayenera kukhala wopanda chilema, kunena kuti sayenera kupezeka kuti ndiye wochimwa pa nkhani zimene anthu ena akumunenerazo. Pa chifukwa chimenechi inu muyenera kukondwa pa zinthu zimene akukunenerani popeza ndi zopanda pake, kutsimikiza kuti ndinu woyenera ndithu kutenga udindo wa bishop, koma simuyenera kupezeka ndi cholakwa pamene anthu ena akukunenerani zoyipa. Kachiwiri Paulo akunena kuti mwamuna ayenera kukhala wa mkazi mmodzi. Tsono nkhani iyi ikhoza kutanthauzidwa mnjira ziwiri, koma poyamba mawuwa akhoza kutanthauzidwa kuti mwamuna ayenera kukwatira. Koma paganizo limeneli ndikukhupira kuti mwafunsa kale kuti nanga chifukwa chani Paulo anali wosakwatira. Ndiye poyankha funsoli ine ndikugwiritsabe ntchito kapena kuti ndikugwiritsitsabe ganizo lakuti Paulo anakwatirapo kale, kotero kuti mkazi wake anachita kumwalira. Ndikutsimikiza mawu amenewa chifukwa chakuti Paulo sakanaloledwa kukhala mgulu la Afarisi akanakhala kuti kalelo analibe mkazi. Ndiye tikutsimikiza kuti Paulo sanakwatire kachiwiri pamene mkazi wake anamwalira. Mwina ndi chifukwa cha utumiki wake umene ndi woyendayenda kusiyana ndi momwe anali kukhalira kale. Kutanthauza kuti Paulo sakunena kuti munthu asakwatire kachiwiri ayi makamaka pamene ngati mkazi wake woyamba amwalira. Kachiwiri tikunena kuti malinga ndi ndime imene tawerengayi tapeza kuti tanthauzo lake loyamba linali kunena kuti bishop kapena kuti woyang'anira mpingo sayenera kukhala ndi akazi awiri. Paulo akupereka uphungu mmenewo chifukwa chakuti kukhala ndi akazi awiri kapena kuposa apo chinali chinthu chomwe chimachitika mopanda nkhawa nthawi yakeyo. Ndiye akuchenjeza ndi kulangiza kuti monga mwa chikonzero cha Mulungu pa nkhani ya ukwati mwamuna ayenera kukhala ndi mkazi mmodzi. Iye akunenanso kuti woyang'anira ayenera kukhala ndi mtima wodziletsa, kutanthauza kuti munthu amene wasiza udindo ayenera kukhala munthu wodzigwira amene adziwa kukhala ndi anthu moyenera. Tele iyi ndiyo nkhani yomwe Paulo anayifotokozeranso pa 1 Timoteo 3 verse 11 pamene ananena kuti momwe monso akazi akhale olemekezeka, osadyerekeza, odzisunga, wokhulupirika mu zonse. Paulo akunenanso kuti munthu woseza udindo wa bishopu ayenera kukhala munthu wolongosoka mmachitidwe a zinthu, kutanthauza kuti sayenera kuchita mwachibwana kapena mosewera ndi udindo wakewo ayi. Tetaonani, iye ayenera kuchita zinthu mwadongosolo labwino, kwata kuti sayenera kuchita zinthu zokayikitsa mpang'ono pomwe. Kunena kuti, atumika ambiri masiku ano, agwa zinthu zoyipa kwambiri, chifukwa chosasamala machitidwe awo. Nkhani yakula kwambiri pakati pa atumiki, ndiyo yakuba chuma cha mpingo. Kuledzera, komanso kuchita zachiwelewele nda akazi ena. Tere alipa atumikirena, malingani ndi machitidwe awo, osasamalawa, ama imbidwa anso mulandu wa chigololo, pamene mwina sizidi chomwesha. Ndiyeti kunena kuti, kucheza ndi anthu onse ndiko enera, koma ziyenera kukhala ndi malire wake, kuti kuti anthu ena asakhale ndi maganizo oyipa. Bishopu ayenera kukhala munthu wodziwa kucheleza alendo. Kunena kuti munthu wa udindo ayenera kukhala munthu wotsegula khomo lake kwa alendo ndi kukhala ndi mtima wowacheleza monga momwe angathere. Kutanthauza kuti sayenera kukhala munthu wokonda chuma koposa kukonda abale ayi. Ayenera kucheleza anthu onse makamaka wokhulupirira komanso atumikanza. Apa Paulo, akutanthauza kuti, ayenera kukhala munthu amene akhozanso kupereka upangiri monga momwe angakwanitse. Izi ndizo zinthu zimene ndizofunika moyo wathu, monga mwachitsanzo cha Abrahamu ndi Loti. Iyi ndiyo nkhani yomwe ikupezeka pa Hebreli 13 verse 2, pamene pali mawu akuti, musayiwale kucheleza alendo. Pakuti mwa ichi, ena, anacheleza angelo, osa chidziwa. Ndiye potsiriza mundime ino Paulo, akuchula chinthu china, chomwe chilichofunika kwambiri. Taonani Paulo akutsindika kuti, woyang'anira, ayenera kuseza udindo wa bishopu, pokapoka akhale kuti akhoza kupereka uphungu wa chipembedzo, pa chikhulupiriro cha mpingo, ndi kuphunzitsa mawu a Mulungu. Komanso munthu amene anaseza kale udindo umenewo, sayenera kuganiza zopitiliza udindowo ngati sangathe kutumikira molimbika, modzipereka, komanso ngati alibe chidwi chosanthula mawu a Mulungu, kuti awonjezere zelu zakuti akhoza kuthandiza ena. Wokwanidwa anzanga pa pano mauwa akunenetsa kuti, iwo amene ali wokonzeka kuthandiza wena pa za uzimu, ayenera kutsogola ndi kuzama kwambiri pa kusanthula mawu a Mulungu. Kodi ino akwendedwa, mumalimbika motani, kapena kuti, muli ndi chidwi chotani pa kusanthula mawu a Mulungu? Verse 3. Wosati woledzera, kapena womenyana ndewu, komatu wofatsa wopanda ndewu, wosakhumba chuma. Tsopano tafika, pa zinthu zomwe ndi zotsutsa mdindo, zomwe iye sayenera kuzichita. Ndiye chinthu choyamba, mdindo akuletsedwa kuti asakhale wakumwa mowa, komanso asakhale iye amene ali ndi chizolowezi chokhala ndi anthu oledzera. Ndipo ngati munthu woteleyo alipo, sayenera kusankhidwa pa udindo wotsogolera mu mpingo. Azanga, ndifuna muone momwe Paulo waperekera uthenga umenewo. Iye akunena motsimikisa kuti sakuvomereza mpang'ono pomwe kumamowa, poona kuopsa kwake kwa mowawo. Ndipo akutsimikisa kuti atumiki wonse ayenera kupewa kutero. Kutsindika kuti Mkristu ndi bishop, sayenera kukhudza kaya kutumikira kukagula mowa, ngakhale kuphika mowa umene kaya kugulitsa, chifukwa anthu ambiri awononga moyo wawo wa uzimu ndi utumiki wawo chifukwa cha mowa. Tale mwachisoni lero kuti atumiki wena amabisala pa uphungu umene Paulo anapereka pa 1 Timoteo 5 verse 23, pamene anati, usakhalenso wakumwa madzi wokha, komatu uchite naye vinyo pang'ono, chifukwa cha mimba yako ndi zofoka zako zobwera kawiri kawiri. Iyi ndi nkhani yomwe Paulo akupereka uphungu wokhudza thanzi ndi kufoka kwa thupi la munthu. Kutanthauza kuti ngati munthu akudwala ndipo doctor ndiye amene wamuyenereza kuti akhoza kuthandizidwa ndi vinyo pang'ono, ayenera kutero ndithu pophatikiza ndi madzi. Koma osati achite izi popanda chifukwa kapena mwachisangalalo ayi. Nkhani kunena kuti ndi chifuniro cha Mulungu kuti munthu aliyense asamalire thupi lake, kunena kuti lisakhale lomulamula kapena kuti lisakhale kapolo, koma likhale loyenera kutumikira Mulungu. Kachiwiri Paulo akunenetsa kuti mtumiki wa Mulungu sayenera kukhala wokangana ndi anthu ena, wokhala waukali, koma akhale wofatsa ndi wachikondi ndi anthu. Komanso sayenera kukhala wokonda ndalama. Kunena kuti mtumiki kapena woyang'anira mpingo sayenera kukhala munthu wadyera ndi kufuna kupeza ndalama kudzera mnjira zoyipa. Ndiye pa 1 Timoteo 6 verse 10 Paulo akutsindika kuti pakuti muzu wa zoyipa zonse ndi wachikondi cha pandalama, chimene ena pochikhumba anasokera nataya chikhulupiriro nadzibzyoza ndi zowawa zambiri. Komanso mdindo akhale wofatsa, wopanda ndewu ndi wosakhumba chuma. Verse 4, woweruza bwino nyumba yake ya iye yekha, wakukhala nawo wana wake omvera iye ndi kulemekeza konse. Koma ngati munthu sadziwa kuweruza nyumba ya iye yekha, adzasunga bwanji mpingo wa Mulungu? Paulo akunenaso kuti bishopu akhale munthu amene ali ndi ulamuliro pa nyumba yake, kunena kuti asakhale wankhaza ndi mkazi komanso ndi wana wake ayi, koma akhale munthu wodziwa kulangiza ndi kuweruza moyenera, kutsimikiza kuti pamene achita chimenechi akupereka chitsimikizo chakuti akhoza kusamalira mpingo wa Ambuye. Mwanjira ina Paulo akunena kuti mabanja a adindo ayenera kukhala chitsanzo chabwino ku mabanja wena. Kutsindika kunena kuti woyang'anira ayenera kukhala ndi ulamuliro pa ana wake, ndipo wanawo ayenera kukhala womvera makolo awo. Izi zikhoza kuchitika pamene mtumiki akangalika kuweluza ndi kulangiza banja lake monga mwa mawu a Mulungu. Kodi inu akoledwa muli ndi chizolowezi choterechi? Ndiye Paulo akutsindika kuti ngati woyang'anira sangakwanitse kusamalira komanso kuweluza banja lake, ndikovuta kuti asamalire nyumba ya Mulungu, kunena kuti mpingo. Mwanjira ina akunena kuti munthu wotereyu sayenera kusankhidwa pa udindo wotumikira mpingo wa Mulungu. 6, asakhale wophuza kutipo wodzitukumula ungangwere mlandu wa mdierekezi. Paulo mutimeino akunena kuti munthu amene watembenuka mtima posachedwa apa, amene alibe chidziwitso chokwanira cha mawu a Mulungu, komanso amene sangathe kuphunzitsa chikhulupiriro cha mpingo, sayenera useza udindo. Tele mwachisoni kuti anthu ambiri saona kufunika kosankha munthu amene ali wokhwima pa chikhristu chake. Komanso palivuto lakuti munthu amene watembenuka mtima kumene amakhala ndi njala yofuna udindo, kotero kuti akapatsidwa udindo amachita modzikweza. Wakondedwa anzanga pa ulendo, mpingo pano uyenera kuvetsetsa kuti sibwino kusankha munthu amene alibe chidziwitso chokwanira pa mawu a Mulungu, chifukwa zimaononga dzina la mpingo. Komanso pali ngozi yakuti mdindoyu akhoza kugwa mofulumira popeza ndiye wangodzazidwa kumene ndi mtima wodzikweza. Tela ndifuna mukumbukire kuti kudzikweza ndilo linali tchimo lalikulu la mdierekesi. Ili ndilo tchimo lalikuluso la atumiki ndi adindo ambiri mumpingo lero. Kutsindika kuti ndi vuto la inu ndi ine pamene tilo wa mumpingo. Verse 7. Kuyeneranso kuti iwo akunja adzakhoza kunchitira umboni wabwino kuti ungangwele mtozo ndi msampha wa mdierekesi. Pano Paulo akufotokoza chinthu chochititsa chinthu. Taonana kunena kuti anthu akunja kwa mpingo wa Mulungu ayenera kuchitira umboni wa inu ndi ine tisanatenge udindo mu mpingo. Kunena kuti anthu akunjawa ayenera kunena zabwino za inu komanso ine. Koma ngati sanganene zabwinozo, ndipo kuti mwasankhidwa pa udindo woyang'anira ntchito ya mu mpingo wa Mulungu, umakhala msampha wa Satana kuti inu munyozeke, komanso kuti ntchito ya Mulungu ichititsidwe manyazi. Mwa njira ina Paulo akunena kuti munthu amene ali ndi mbiri zonyasa, monga zosabweza ngongole, monga kuba mu mpingo, kunena bodza, kusakhulupirira, ngakhale nkhani zachiwerewere, sayenera kutumikira mu mpingo wa Mulungu, chifukwa ndiye wodzetsa mnyozo pa dzina la Ambuye. Verse 8. Momwe monso atumika akhale olemekezeka, osanena pawili, osamwetsa vinyo, osataya chisiliro chonyasa. Poyamba ndifuna ninene kuti dzina la mtumiki limakudza munthu wina aliyense amene waseza udindo pa mpingopo. Koma pano Paulo akukamba za atumiki kunena kuti adikoni, monga mwankhani iyi ili pa machitidwe atumiki chapter 6, pamene anthu ena asanu ndi awiri anasankhidwa kutumikira mwakusunga zinthu zosamalira mpingo. Tsono nkhani pano ikunena, ngakhale mtumiki akupatsidwa mwawi wosamalira moyo wakuthupi, koma ayenera kukhala wa moyo wauzimu. Telelere lino ngati mpingo wathu ukukumana ndi masautso, ndi chifukwa chakuti anthu amene akupatsidwa udindo wa utumiki ndiwo akunja. Kunena kuti powasankha timangoganiza za moyo wawo wakuthupi wokha. Taonani kawiri kawiri, timangoganizira kuti popeza ndiye munthu amene amatakataka pa nyumba yake, ndiye kuti akhoza kuchita bwino pa utumikiwo. Okondedwa, ndifuna kutsindika kunena kuti mpingo ndi umene umakhazikitsidwa pakati pa wanthu, kotera kuti ngakhale atumiki akutumikira ndi zinthu zakuthupi, koma ayenera kukhala amoyo wauzimu. Kutanthauza kuti mpingo sungathe kukwaniritsa zofunika ku moyo wathupi, pokhapokha ukhale ndi moyo wauzimu. Pachimene chatumiki ayenera kukhala ndi zowayenereza za moyo wauzimu. Ndiye chinthu choyamba Paulo akunena kuti mtumiki akhale wolemekezeka ndi wokhulupirika, osati wokhalira kapena wokhala ndi lilime la mphanda, ayi, kutsimikiza kuti anthu sanga mukhulupirire ngati anena mawa awiri pa nthawi imodzi. Mtumiki sayenera kukhala munthu wankhaza, komanso sayenera kuyesa kukhala munthu wofuna kukondweretsa munthu aliyense, ayi, chifukwa pakutero amapezeka kuti ndiye munthu wonama. Tele Paulo akunenaso kuti mtumiki akhale wosaledzera monga mamawu a Mulungu anena. Ndiye Paulo pamene akunena kuti osamwetsa vinyo, anali kuganizira za mawaja ali pa 1 Timoteo 5 verse 23, amene akumuuza Timoteo kuti chifukwa cha vuto la mimba azimwako vinyo pang'ono, kutsimikiza kuti sakupereka chilolezo chakuti azimwa vinyo, ayi, koma kuti akhoza kugwiritsa ntchito vinyoyo monga mankhwala a mimba. Okondedwa, muyenera kudziwanso kuti leronso ngakhale lero lino mankhwala ochuluka amene tikumawa amakhala osakaniza ndi vinyo pang'ono. komanso mtumiki sayenera kukhala ndi njala ya ndalama. Kutanthauza kuti ayenera kukhala munthu wanzeru zokhulupirika ndipo kuti azisamalira chuma cha mpingo mokhulupirika ndi moona mtima. Ndiye tikunena kuti ichi ndi chinthu chimene chimanyazitsa mpingo komanso chimononga dzina la munthu ngati mtumiki akubanda lama za mpingo. Mwanjira ina tikunenetsa kuti mpingo uyenera kukhulupirira atumiki wawo pamene akusunga zinthu ndi chuma chosamalira ndi kusungira nacho mpingo. Kunena kuti chuma chonse chiyenera kugwira ntchito yoyenera. Wokondedwa anzanga paulendo, tiyenditsirize pano ndi mawu akuti mipingo yambiri imayendetsedwa ndi akulu a mpingo omwe ndi wodalirika. Koma chimononga kwambiri dzina la mpingo ndi nkhani yakasungidwa ka ndalama. Kodi inu mu mpingo wanu mumawakhulupirira atumiki komanso atsogoleri wonse pa nkhani yakayendetsedwe ka chuma? Lero tilekeza pano. Ndipo tinali kusanthula 1 Timoteo 3 verse 1 pakana 8 pa zinthu zoyenera oyang'anira mpingo. Ambuye akudalitseni inu okondedwa. Amen.
Tamvambale Osman Churamanda utsogolera kusanthula mawu Mulungu ku 1 Timoteo chapter 3 tinambira verse 1 tatekezera verse 8. Ai mu chapter imene ichi tangoyambako ndithu. Tanthauza kuti mprogramu yathu yotsatira tidzapite mu 1 Timoteo chapter 3 kuti tizapite patsogolopo tizamve zambiri. Ine ndadala zedu na mmodzi mprogramu iyi, koma venanu mwina nkufusa kuti kodi nanga tingalumikizane bwanji za programu iyi? Kafuna kutumiza email lemberani ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ndiponso kalata mukhoza kulembera ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Apo iyaye mukhoza kutumiza SMS ku 0833500222. 0833500222. Wena muli ndi mayi wa pa internet pomwe mukhoza kupeza program ya Tisanthule Bible nkuchita download kumvetsera mthawi yanu. Kera yake ndi tisanthule makamaka ttb.twr.org/chichewa. ttb.twr.org/jewa. Kapena ungofufuza maoti tisanthule Bible pa internet ipo ndipo zikufikani. Ambuye akuyang'anireni zikoma.